all day, baby.
Kaysa kama tu.
Ngihlasela ngomculo, ngingamuli izizwa bambongi ngomlomo. Ngiwizamba nelikapone, mpuka ama-specs imangabe unombono. Ubumnandi bukalwa ngengoma, dedela umlando ngibona uthi on. Sengiyazula, show me that you fall. Khuluma kakhulu isifana ngalo. Ngihlasela ngomculo, ngingamuli izizwa bambongi ngomlomo. Ngiwizamba nelikapone, mpuka ama-specs imangabe unombono. Ubumnandi bukalwa ngengoma, dedela umlando ngibona uthi on. Sengiyazula, show me that you fall. Khuluma kakhulu isifana ngalo. Show me that you fall. Khuluma kakhulu isifana ngalo. Ngihlasela ngomculo, ngingamula izizwa bambongi ngomlomo. Dliwa izamba nelikapone, mpuka ama-specs imangabe unombono. Ubumnandi bukalwa ngengoma, dedela umlando ngikubona uthi on. Sengiyazula, show me that you fall. Khuluma kakhulu isifana ngalo. Masingena bayabheka, abogeli bayashela, sebabheka sebabheka.